kayamba songo mwana wabu yene wakule jeje mnanga webita nae marwati ngurumse wakama yako ataina mamusa tenanga wendunguni rogu wake nekuno mutimu kwenye miru webio wenza taina chendeke seri njiri junamba na wenza tamanji nekwana na batu pikanga ndi mzare chivinyo no kumanga wafwa babange bate wapeti kamba kube wanyo jiamba misa mwicho nsasira na basi kananga ndingo mwune rwate wakira vya hundu banange nagaru wabana semunde kenda hurwa wengumiti habana bangu mia
Ani yaba kubye bakuba kubedde ki?
School fees na busawo ba family.
Ee omukuru somero na yali. Bwana gambye ti mpa mu wiki mbiri maro kuno nya byeta ko byamu byonna. Eh? Zo uniform bazikiriza.
Nada lata uniform bazijanye. Bagambye wanzi bagala bulaka bawala na balenzi wakulubye sana
sana. Ato bata ready basa but mwe gaidi demo pocho kusonyi watanze tunangira ulangi. Ngende sita na gaita mu kuzalo.
Mugweta nti mwogerenga bwogera obulungi bw'otulaba baana bange njagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka nga saba mu nsonyiwa olw'entegeka embinyeeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibi amakuba agazitwala mangi nga nkoleredde bannyammwe buli amala okufuna nsiba mu bigenda ate amakunje naleka olw'okubulwayanga ne nnoonya omujja noyo olukuzaalamu ababiri n'amaanyi bukanna bulwanywerera mu bwavu eyo no engeri njimwayala naye sirwa kuba nali masanyu mangi n'abangamba lukube lw'abaana nze kangume kubate kibalwa mu bife bwe bameka abasinga n'ebyabwe nawongerera naye ate navaayo obukungu oba mu kifo ky'emmaali yamba baana nakyo nina nkujebaza nsanyuke kasita mutandikirira ne mukwata mu mutima byenze mbagambe ekiransanyusa ekirala kyembakuutiramu abataka mube ku byokubuula n'ekyo kibi waliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebitawumanyeni gundi si mwana wa mmange n'ekibamu ky'oluusi bujja mbikundi oba bireetebwa abanyaawe basobya kulwanga esimanyi bulungi naye nga kikuma agenda n'akabuuza nti enga tunyirira bwe n'otunula bulwadde obeeka bakuba ne wanga nnyina aliya wakaata kanyuza nako kayina kugigumiza nenno bankuba nyitambuulira amazima obuulya n'emmere obubiri bukuzenyuza kiki ekikuma nakoteka muliza nti bwe bajjula emmere nze maama n'atuma emukulu ddala nkuba bwe bakubye emmere ng'olwadde amakangwe kamaama n'akasumbuwa ate nga kukoye nakulira kito nyambala empewo ekufuuyira obwe kuzimba amatama bakuba bagibwa nayitimu abasiiba muzendeneete kyantuuka tesebika maama bukijanjogerakeyo neddadi jakukulirako ekibooto nimbe nekalyokakeetentegula ebitasaana olw'okuba kafiirirako ekijewakagambye nekakolimya nanga kulimanga tasaana kyolabye mwana wange omukazi taakutte naye bulijja nasima enkukuna agenda nababe n'alekawe nesaali kiraba ng'amaziko okutumula
te bazadde bannange bwe tufaanana ndinawo kye mbakuutira ŋŋende mufubenga okusomesanga abaana okusinga lwolizaawanoleka amagunju kati nze kye nsaba mukama ng'atuusizza ekiseera mwana mbirira ajuuse kuba